waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Ra'iisul Wasaaraha Australia Anthony Albanese iyo lamaanihiisa Jody Hayden ayaa maalinkii Sabtida ee November 29 isku guursaday magaalada Canberra, halka oo ay ka dhacday xafladii meherkoodu. Muddo ayay socotay xamxamta ah in ra'iisul wasaaruhu guursan doono. Warbixintan koobanna waxaa si wada jir ah noogu soo diyaariyey Anna Henderson iyo Katrina Stirat. Kadib guushii weyneed ee uu ka gaaray doorashadii qaranka, safarro iyo heshiisyo diblomaasiyadeed oo caalami ah iyo sharci dejin taariikhiya oo dhinaca deegaanka ah ayuu ra'iisul wasaaruhu bishii Noofambarna ku khatimay guul u gaar ah isaga iyo haweeneedii uu calmaday oo maalinkii Sabtida faraqa laysugu xidhay. Anthony Albanese ayaa noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Australia ee guursaday isaga oo xilka haya, isla markaana ku aqalgala aqalka ummadda ee lagu sharfo ra'iisul wasaarayaasha lana yiraahdo The Lodge.
Jody and I are excited and we're thrilled. It's wonderful that I found a partner who I want to spend the rest of my life.
Aniga iyo Jody aad baan u faraxsanahay, waxa aan helay qof aan doonayo in aan inta ka dhiman noloshayda la wadaago, ayuu yiri. Hadalkaana waxa uu ra'iisul wasaaruhu yiri maalinkii jacaylka waa maalinka Valentine's Day la yiraahdo oo laba sano laga jooga hadda, kadib markii uu haweeneedii u doonareed weydiistay in ay ooridiisa noqoto iyana ay halhaleel ku aqbashay.
Last night was a very a great occasion here at the lodge and we couldn't be more happy.
Habeenkii xalay ahaa wuxuu noo ahaa habeen si gaar ah qaali noogu ah, lamana qiyaasi karo sida aanu ugu faraxsanahay, ayuu yiri. Siyaasiyiin iyo asxaab ku dhowdhow isaga ayaa yimid guriga ra'iisul wasaaraha ee Canberra si ay uga qayb galaan arooska. Ra'iisul wasaaraha iyo Jody ayaa qoraal ay si wada jir ah u soo saareen, ku yiri, aad ayaan ugu faraxsanahay in aan wadaagno jacaylkayaga iyo ballanqaadka aan u samaynay wada noolaanshahayaga mustaqbalka, iyadoo ay asxaabteenna iyo qoyskeennana hortaagani nooga marag yihiin. Qof isu guuriya ah oo ka yimid Central Coast, New South Wales, ayaa isku xidhay caruuska iyo caruusadda, iyagoo iyagu gacantooda ku qortay baa la yidhi erayo iskugu jira dhaar iyo ballanqaad oo midba midka kale ku odhan lahaa. Jody waa caruusadda ee waxaa soo gelbiyey waalidkeeda Bill iyo Pauline Haydon. Gabadha yar ee Flower Girl-ka la yiraahdana waxay ahayd Ella oo ay Jody eedda u tahay, halka Toto oo ah eyga ra'iisul wasaaruhu uu leeyahay lagu maamuusay doorka ring bearer oo uu soo qaaday faraatigii guurka. Dadka shacabka ah waxaa la tusay oo keliya hal muuqaal arag iyo dhowr sawir oo lagu qaaday gudaha guriga The Lodge. Muuqaaladu waxa ay muujinayaan ra'iisul wasaaraha oo xidhan surwaal iyo jaakad nooca suudhka laysku yiraahda ah oo uu sameeyey M.G. Bale, iyo Jody oo xidhan dhar ay sameeyeen Romance Was Born oo ka jira Sydney, iyagoo isla socda ayaa ka muuqda qoyskooda iyo asxaabtoodana ay ubax ku daadinayaan. Sawir kale ayaa muujinaya ra'iisul wasaaraha oo la taagan wiilkiisa Nathan oo isna gacantiisa ku haya Toto oo ah eyga ra'iisul wasaaraha. Lamaanaha ayaa waxaa dhex maray jacayl cadcaday ah oo ay si shaacsan ula soo wareegeen adduunka.
You have my heart, I love you and I look forward to living our lives together.
Wadnahayga ayaad la baxday, waan ku jeclahay, waxaan rajaynayaa in aynu si wada jira u noolaano, ayuu yiri. Muddadii shukaansigooda socdayna waxa ay la kulmeen oo isdhinac taageen madaxweynayaasha adduunka qaar ka mida, waxa ay ku dulugeeyeen gidaarka Shiinaha oo ka mida toddobada mucjiso ee adduunka, halkaas oo uu ra'iisul wasaaruhu ku kaftamay. War meesha cid wax isu meherisaa ma joogtaa, ayuu ku kaftamay. Inkasta oo ra'iisul wasaaruhu ku aqalgalay guriga The Lodge oo ah hanti dadweyne, ayuu haddana sheegay in wixii kharash ah oo arooska ku baxay oo dhan ay isaga iyo Jody kala qaybsadeen. arooskan ayaa mar walba la hadalhayay laakiin waxa uu ra'iisul wasaaruhu ku adkaysan jiray inuu noqon doono mid u gaara qoyska arooska iyo aroosada Anthony iyo Jody ayaa la sheegay in laga bilaabo Isniintii 1 December in ay dalxiis u aadayaan meel ay hee iyagu uun isla og yihiin warbixintan oo ay noo soo diyaariyeen Anna Henderson iyo Catriona Stirat oo SBS ka tirsana intaasay ku dhantahay
Like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta Facebook ee SBS Somali